igihugu nakumbuye, yeah. Urw'imisozi igihumbi zari heza, umutima urahahora, niho nkomoka, ni ku isoko, ni mu Rwanda rwacu, ni ku ivuko, nta na hamwe nageze haruta iwacu. Nagenze henshi, amahanga menshi, ibihugu n'ibihugu byo ku isi yose, hamwe nisanze mpita iwacu, ariko nta hantu washinga imizi, aho wavukiye, yeah. Igihugu nakumbuye, urw'imisozi igihumbi zari heza, na twa tunyoni turirimba, na ka kayaga k'umugisha, na twa dusozi tuduhuza, imyaka isaga 24 ngarutseho. Yo, ni mureke nijinyira kadiho ziravumera Rwanda naranyuzwe. Ishema ryacu no gukunda igihugu cyiza nk'iki twarazwe. Igihugu cyacu n'umutungo nibwo butunzi butagereranywa. U Rwanda nirushya, hey. Kuba mu mahanga iyo bitinze biradogera. Iyo ufite inkomoko yawe igihugu cyiza, abakera rugendo bahora barwanira kugisura. Kaza neza n'amahori wacu Rwanda, bajye mu gisope, babyine bakeshe, umuziki w'ubu impara za kera. Murakaza neza karibi wacu, we welcome, bienvenue home yogozo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo kwisanga kuraguma, ubwuzu n'urugwiro Abanyarwanda dufite, nibyubaka urukundo n'igihango mu nshuti. Imyaka isaga 24 ngarutseho. Yo, ni mureke nijinyira kadiho ziravumera Rwanda naranyuzwe. Yeah, ishema ryacu no gukunda igihugu cyiza nk'iki twarazwe. Igihugu cyacu n'umutungo nibwo butunzi butagereranywa. U Rwanda nirushya, igihugu nakumbuye, igihugu cyacu, igihugu cyiza, urw'imisozi igihumbi, urwa Gasabo, igihugu nakumbuye, igihugu cyanjye, igihugu cyacu, urw'imisozi igihumbi, zari heza.